că zima la jeribu așeța disando li kazi zima kila ninapaje shusha mwezangu juu kavimba umekuwa na mabawa mbona umebadilika visa nowe bambi to frani mbona unanitesa baby rudi nyumbani visa nowe bambi to frani mbona unanitesa baby rudi nyumbani au kosole bila fanya nalifanya menjutie au kosole bila fanya nalifanya menjutie
Let's on you, let me test her, baby.